DutchMsafi.com.
Moko no masai na pesa lako shanto pia kijini sijelewi sina lile sina hii oya huyu mtoto kashanipa maua nimenipanda kichwani huyu mtoto
ai 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 ai
huyu mtoto
kashanipa maua nimenipanda kichwani
huyu mtoto
ai 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 ai
Minajituma sija ni paredi kajiwe Minakithia kwa mahitajiwe Okini tazama Nimweza kuhoi hoi Na ubongo zero nisha kufa Aufana mnina chochote kwenye dunia hii Minamini wewe kwangu ndiye sahihi Basongeza vitamta Majamjam Iwa maichinjami Rapo yetu imepamba Sishu iham Okini tazama huwa yeah, yeah.
Thank you Papaya, ukichote ya na mwendo farasi Mimi unafanya na kose ya njia hii Baby, usubi mawa
Ah, we mtoto
I gonna marry you
Ah, we mtoto
Usubi mawa
Ah, we mtoto
I gonna marry you Marry you, baby
Oya, uyu mtoto
Kasha nipa marua, nime nipa na kichwani
Like chocolate, baby huko so nice.
Sijui
uliumbwa muda hope, asubuhi mchana how night. Siwezi kukuwacha wala kukukimbia, moyo ni mwangu wendo umetoria. Kara kara siwezi kupata da, sina chapa umenipenda kacha. Nanja nanja ila kwangu meka, wacha nijitorize.
Mapocho pocho, pa moto moto, neno bavu wa kushoto, ananima liza uroto. Bala vya pwani zote minapewa
Ana kasoro Supu kunipikia kongoro Sigara minampa maliporo Ani chapsi yange na viporo Ana kasoro Supu kunipikia kongoro Sigara minampa maliporo Ani chapsi yange na viporo
Kasha nipa marua nime nipa na kichwani
Genius.